Lo imejaa garbage niliachia Nairobi River. We ushinda gym na wezi punchline, we ni diva. Unajichocha na delivery na ni empty package una deliver. We jite to evil na ulimado na conscious nigga. And by the way, I was never your friend, so wezi niita Judas juice ya kusaliti. Najua itakuwa hard kuni stand, so itabidi umekalia kidole cha kati. Mindo king, though single, so mured wako nefatiti. Na nina mabishitika 90, so wezi kuwa rafiki yangu wa 30. Buddha, is there something we should know? Juliani aliuliza na ukujibu swali. So na simwe ni homo, julio penya two chains na kwali. Reasons wezi by mix ukondane, fadhali mix ugali. Buddha, ndeleni kunite internet rapper. Bora nilisha wa mada social media. Nime come fishing, juu metan rap like Victoria. We small fish au big fish. Sitaji verses, juu na mada na hook. Na pia uliza stitch, spendi vitabu, yote miyako alisha ni book. Nigga, unadai biz na kanye, na zako ni quest beat. Ata kwa tracks 105, hakuna moja classic. Yo mana kukudefeat, sitaji beat gonna kick, yeah. And if it wasn't for homeboys, Buddha unge why it hit. Homeboys made you, so you probably depend on radio. Wewe bado mtoto kwa rap, kwanza pata chanjo ya polio. Alafu internet rapper nigga, that's what you call me. When you pay to be online, while I get paid, homie. Unaweza nita hero, designer lipo heshima. And by the time I'm done with you, 1960 itakuwa Hiroshima. We was never close, so I might hit you harder than your nigga K4. And I don't do gospel, nigga, so expect fairly to be evil. Too many niggas do this, though itabidi wengine ni wa dismiss. Cause bado ni mamisi squadis. Alafu uyo fala na jita chief, mshu waka rock makarao. And I hope mnajua nikifunga room 16, wengi wenyu watakosa makao. Yeah, mindo kale kaheta, na nilisha toka cyber. Bado uja fly na janada, bado uja pleka mother shopping naivas. Man, you just a bragging rapper. And I'ma make you trip so you can join kina tayo tripper. Sayin in a private jet, nina trailer za bees. Na kani kwa street, nipate ndani ya the beast. Those ways get personal, those ways in mind. Juwata ujite K47 ways join Arsenal. Na nyima bukami mnani this. Hayoku mnajua kumamoto ni place. So I hope you keep show kumamako utakachi. Juu wenda ni place, ni vile ujafanya research. This time nime throw, so mnaeza catch. Sikuwa nime piga order na ume come too much. And never call yourself upcoming when up you ain't coming, biatch. Wanyama wote wakarul porini. Umenikanyagia airplay lakini bado nachezwa na rubani, yeah. Weni rapa hivi hivi, chain style Buddha, weni rapa ina gani. Endelea na poetry, jurapa huko. Face to face na kukila, hata ukuje na mistari za shiko na flow ya Brian o huko. Haukujua na za flow na Kiswahili, ngombe wewe. Nalaumu wako wazazi kwa kuza ngombe, wapele kingine shule. Ati manzia nani kiraka, na uyo wako juu chini anakaa kidole gumba. Ata nasike usha kwa gendi, umana rajal kushutuliza nyege Buddha. Wendelea kukanyagia mapkami ni wasui penya. Alafu natufumba macho na kidole chakati kwa mapkami. Enter watches Kenyan Buddha. Au kufunzwa na wazazi, basi mindo wako teacher. Negative, uwezi ni maliza kwa kuchoma picha. After umesikia hii, yota jo kutangulia so kufika. Cause by the time inafika jan, mindo ndakuwa nimewazika. All this while umekuwa kwa jam, umefika tujuzi. After umedandia makriju, unafair na uwezi ya full taxi ya manduzi. Now tell us nani ya hawa wanalipa 6 times kwa get. Kama siyo follow us, wanao follow us. Inyo uliwa promise, ukaita promise land. Buddha, but don't stack my singer. Ujoto shake na my vocal. Believe me, you can never be rich. Hata ukisa in my vocal. Nimechiki umenyua sa ikicho safi. Neza kupigia mangoto. Na hata tukipata na ololo Buddha uniwezi mkono. Hati unatajadi babu. Chungo ulimi ama utakula visu zingine. Junika ukushibisho na mbili. Na hizo ngoma zako zineza iti tuko mama pima. Hati unasonga kama sima. Hati unangoma na chidima. Buddha, bono kuno mineti wa frima. Hata sayo kidei kolabu itabidi nimekuja juju. Nika umeisha battery. And I don't make it boy, I don't need a thing for the track like Betty. What? Yeah. Inajua mwezi reply. Hata niwapatie free SMS, free minutes na free wifi. Na kani kureply, make sure ni before John. Cause from next year man, I'll be a businessman. This the one and only, the one and only king. The unruly king, Leo Feli.
Kingdom me man.
Young Grandma. Yeah. Truth level.
Shajua. Shajua.